Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
He kōna e ipurangi tēnei nā te reo irirangi o Aotearoa.
Kei aku nui, kei aku rahi, rauranga tira mā, nau mai, piki mai ki tēnei hōtaka e ki āna ko whakamaori. Anei te pai whakamaori, anipiki ānaha, mā tautahi ko Shea e mihi atu nei, e tangi atu nei ki a koutou. I roto i te reo rōrekara wātū, te reo Māori. Tēnā koutou, tēnā tātou.
Kia ora. Kia ora.
How about that for an intro?
Nice. Oi.
Pehea i tēnei rā.
E ora nei hoa.
Ai. Ai, e tino ora ana, e hi kaka ana.
Ai.
A ki tēnei oahanga ki a tātou.
Mō koutou kei te whakarongo ki tēnei pāpāhotanga o tātou. E aroha ana ki a koutou, i te mea i a hōtaka, e hikaka ana ahau, ki te kite, hea te momo hāte, ka maumai anaha. He hā te pai anō i tēnei hōtaka, hā te mā, e kite ana i ngā pukepuke o te tinama, ne, maihara nui. Ko koe hei tauira, papa.
Engari, ki aunu he te hāte, he re reke anō.
Wā, wow, he whakamataku tēra.
Oh.
Hei, hei.
Kare kaupea.
Nā. Mēnā ko hono mai koe koutou i roto i ngā wiki, ko hori atu nei, ko rongo koutou, ko kite koutou i etahi o ngā kaupapa. A ko oti i a mātou. Nā tēnei kaupapa, he kaupapa motuhake. Kei te kōrero mātou mo te reo rotarota. Mm. Poetry. Nē? Poetry. Mo te taha ki te reo Māori. Hea o kōrua mōhioranga mō tērā mahi, mō tērā kaupapa, anā kōwai hoki te tauira o te reo rotarota ki a kōrua tahi. Anipiki?
Ienei rā nei, heri te tonu te kite atu i tēnei momo reo ki roto i ngā mō te atea.
Yes.
Ne? He tino kaha tērā te kite atu i ngā mō te atea. Ka anotu ko ngā waiata tangipea te momo waiata e tino ki te āna, te ātāhua o tēnei reo rotarota. Mena ka whakaaroa hau ki te hunga e ora tonu ana.
Yes.
ko tētahi tangata ka heipu mai ki a whakaaro i tēnei wā ko Queenie Moehau Reedy. Ne, he koi, he wahine tino koi, ātāhua hoki ki te mahi o rotarota. Maroto mai ana pāo.
Ai.
Ne, he koi e te kuine ki ngā pāo. O te rarawa tahi ko pants. Engari ko kuini pia, ko nene kuini, ko ia pia te tino tauira ki au o tēnei momo reo o te rao te reo Māori.
Anaha?
I au e whakaro ake nei ki te hunga kau mātua, kāre tu atu ki au ake nei i taku pāpā i apou. Mātou e noho ana ki ona rekereke ki te āta whakarongo atu ki ana rotarota. Pai ki aia ko ana ko ngā pūkenga whakāri kā puta, kā kitea, e rā momo. I tērā reanga koeira pia te tauira ki a hauna ingari ki te heke tātou ki ngā reanga kairaro iho, kua o tike. Tō Pānia ingoa te whakahua, ko Leono no hoki, kua rongoa hau i etehi wana rotarota. Engari, kia whaiwhai noa hau i tā anipiki i kororo ai mō ngā waiata mō teatea, ngā waiata tangi. I roto i tēnei mea i te whai kororo me te karanga, kaharanguna nei, tēnei mea te rotarota. Mā roto mai te whakamahinga o ngā kupu whakarite. Ka titiro tātou, ka rongo tātou i te reo tua whakarere ki a hau nei. Engari, ko te taiao i noho ai o tātou tūpuna, no tua whakarere rāno, he tino rereke tēnā i te taiao e noho nei tātou.
Tika.
E rereke nei te āhu o te reo, e whakapua kina ana i e neira. Ka mutu ki a hau nei, ko ngā whakatau ki, ko ngā kupu whakarite, ko te aha, ko te aha, i whakaputai nei, i o tātou tupu nei, te wai a rātou mā. Ake ne pēr he reo o paki noiho te rā ki a rātou, nā Ai. Te mea, ko te awi noho ai rātou, ko te whenua, ko te rangi, ko te ua, ko te rā, ko ngā rākau me ngā manu, ko ngā wai me ngā ika, ko te aha, ko te aha, i puta pērā ai te ahu o te reo. Ake ne pēr kāre rātou i mōhio ki tēnei reo o paki o te tau 2022. Ka mutu, pēnei ngā tikanga i te ahurea Māori, ka whanake haere te reo. I ko te reo e puta nei taku waha, e rere kē tēnei te reo, taku kaumātua o kepe hau i te wāi ae, rere kē anō i te reo, i puta rā i tōna kaumātua, ka hoki atu ki ngā rautau i te wāi a tamateka pua mā, ka pātai atu o, ka pēhea, i pēhea te āhu o te reo, he pēhea te āhu o te reo, te rāwā, he reo Māori, he reo Tahiti Rani, nā te mea i ahu ki te kororo ahau mōku anō mo te arawa, koeira te wāhi i ahu mai ai, te wako te arawa o te rā i Tahiti, i rai ātea. Nō reira, he ate reo, ko te reo Tahiti, ko te reo Māori rāne, engari, he pai tēnei mea te āta wete wete i te reo, i roto i ngā waiata, i ngā karakia tawhito, i ngā whai kororo, kua rikuata hia i ngā tau, koeira, he ātāhua tēnei momo reo.
Ai. Ki au ko te rotarota, he momo reo tākaro. Whakangahau, ne? Pai. Me te reo. Ai pēr i, kaore pēr ngā tupuna i whakangahau i roto. O tērā pēr i whakangahau rātou. Aua, mautonu tēnei e whakau, hoiano i roto te karakia. Kaore pēr rātou i whakangahau. E rangi haka, mō te atea. Ai, koeira pēr te tauira o te rotarota ki au. E rangi kaore rātou i huarite. Ne, mahi huarite. Tērā pē i whai rātou i te ungeri o te terere o i tahi rerenga, e rangi te mahi huarite, pēnei e tahi rotarota. To rhyme tāku e kōrero nei.
I wareware katoa i au te kōrero hoki te whāke atu te ingo tākuta Karina Kelly.
Ai.
Ne, ka kārohia te rā puka Dr. Zeus, nāna i whaka Māori.
Ua.
He ua, ingari he kounga.
Ai. Ne? Rangi, here in Melbourne, rotarota e nui, ngā kai waiata, you know, he kaha rātau ki te mahi rotarota, i roto i te tahi rangi. E rangi, e whakaro anau mo te haka, tō koutou haka, ruau moko, he rotarota katoa tērā. Ne, kaore rātau e kōrero mo te kaupapa ake, e rangi kei roto i tērā, e tākaro mārika ana rātau me ngā kupu, ngā whakaro, kei te... You know, mea taruku koe, kātahi koe, kā marama. Oh, kei te kororo rātou mō tēnei mea, you know? I feel like he rotarota marika tērā. Hei whakamōhio noiho kia koutou, ko otike ia mātou e nei whakamaori katoa. We've done these translations and we've arrived here ready to go. Well, that's the plan anyway. Ko tīpako hea e tātou tētahi tauira o te atuatanga, o tēnei mahi, te rotarota. Ko te wahine nāna tēnei rotarota i tuku, i waihanga, ko te wahine whakairo i te kupu no tērā taha o te ao, no Amerika, ko Maya Angelou. Anei, tana rotarota.
Up from a past rooted in pain, I rise. A black ocean leaping and wide, welling and swelling and bearing in the tide. Leaving behind nights of terror and fear, I rise. Into a daybreak miraculously clear, I rise. Bringing the gifts that my ancestors gave, I am the hope and the dream of the slave. And so...
Wow.
There I go.
Nō reira, ātāhua tērā rotarota. He mōhio ranga o kourua ki te wahine nei, kua mōhio kourua ki etahi atu ana rotarota i mua i tēnei nā?
Me pono taku kororo kāre au i mōhio ki aia.
Nō te kotahi taupea ki mire ahau ki te ai rongo ai tēnei a te momo o tēnei wāhine nā te mea arā te kaupapa pānia anō ko te kotahirau pukapuka. Anā, ko etahi o ngā rotarota a Maya kei te whakamauri hia e Ruth Smith.
No reira, e tāri ana tērā.
Ai, ai, kamutu kua timata hoki te kite i etahi o ana mahi whakamauri ki te pai āhua me te ātāhua hoki.
Me pono te kōrero, he tuatahitanga tēnei, tēnei rotarota ana. Kāria no au kia rongo kia kite i ēnei kupu, erangi kua kite aha au kua rongo hoki au i etahi o era atu ana rotarota. Me te kōrero rongonui, kua roa tēnei, e mōhio ti ana tēnei, tērā tētahi wā i haere ia ki te tuku i tētahi rotarota. Ka tūpono tai ia ki Waenganui i etahi rangatahi mangumangu. E nganana ki te whawhai. Ana i te umere, i te hāmama, rere ana te wiwiniri, rere ana te wawana. Ne, kā tū ia i Waenganui tēnei tokorua. Kā tū ia ki mua i tētahi, i te tēnei tāne. Kā tuku i te muro a te ahi, tētahi rotarota. Hei whakatau i tana wairua, kā ki ia i mōhio rānei koe. I tai mai o tāua tupuna ki konei. I roto i te pōritanga o te pō, i roto i te tiko, i te mea kia ora koe. I mōhio rānei koe, nā o tupuna koe, i bābābā, e tuku ana i etahi kōrero, ne? Kia whakaro nui ia ki te ora, ne? Me te mahi nui o rāua tupuna, kia ora ai rāua. Nā ka tau ia, ka tangi ia, ka hoki. Ana, no muri mai, ka haere etahi ki aia etahi kaimahi kaki, wā, miharo tērā mahi. Oh, kei te mōhio koe kōwai tērā kaki, aua kōwai, e rangato e kōwai ia kaki rātai. Ko Tupac. I Waenganui ia he whakatau ana ia Tupac. No muri mai tērā ka wai atu te māma o Tupac ki aia me te kiake. A tēnā koe e whai, e whakaro anau, nau ia i whakarau ora. No reira tēnā koe e mihi ano. No reira koe nei te momo o tēnei wahine. He rangatira. Hei kuia. No reira, hei te horopaki. He nui ana rotarota ki taku mōhio. E kōrero ana mō te oranga tonutanga o te ahure o tona iwi. Ne? Whiti tuatahi. You may write me down in history with your bitter twisted lies. You may trod me in very dirt, or you may trod me in the very dirt, but still like dust I rise.
Ka kōrero hia pē au e koe ki te pepa, me o rūkahu whakahunei nei. Ka taka hia pē au e koe ki te papa, e rangirā pēnei te one ka ara ahau.
Woo! Does my sassiness upset you? Why are you beset with gloom? Because I walk like I've got oil wells pumping in my living room.
Ko taku taira te uho o tōriri. He hakoe i mui ai e te pōkeke. Nā te mea, ka hikoe au āno he puna hinu ōku e mapu-mapu ana i tōku rumanoho.
Woo! Just like moons and like suns, with the certainty of tides, just like hopes springing high, still I rise.
Pēnei i ngā marama, pōranei, pēnei hoki i ngā rā me te whakapono hoki ki a rona. Pēnei i ngā manako e wawata tia nui tia ana, ka ara tonu ahau.
Pai, pai ki au, Kaz.
Ne? Oh, yes.
E hihea nāu e pai ke ke tīmata i ki ahau, i te mea he pai ake tāu i tōku.
Kaore, kaore.
Okay. He whakaro ātātou, o tātou. Ātātou, o tātou. O tātou. He whakaro o tātou. He ha te rārangi ua ua ra wātu ki a koe, Anipiki?
Ko ngā does my sassiness upset you? Ana, ko te whakaro hoki o te just like moons and like suns. Oh, hui, ana, hoki atu pia ki te does my sassiness upset you?
Ko tāu he, ko taku taira te uho o tō riri, he pai tērā.
Ne? Because kā reau te mōhi o he hapea te ara pai ake ki te whakamauri i te does, te does, he, me he pātai? Yeah, he hapea e tahi.
Well, e hara I te mea me whai I te Rerenga Pākehā a kupu nei ni.
Mm.
Kei kia he literal translation. I e te hiwā kangaro te wairu o te Rerenga Kōroro. Ki te whai tātou tērā huarahi. No, pai noiho tāu yeah. I tuhi ai tuahine.
Ana, yeah. ka kite hoki ko te taira. E hara, ko, he rere ke te taira ki te taira
ai.
Style nei.
Ai.
Ne, ka whakarohia te waiata o Rob Ruha, whakaruke o taira.
Ai, ai, ai.
Ne, he momo sexiness tēnā, he taira whiti ake nei tērā.
Kamutu, he tino hāngai tērā ki tēnei.
Ai, ai.
Akine pē, e hāngai ena ngā mea e rua te taira me te taira.
Ai, ai.
Mm.
Ai, e whakai ana ki tēnā, ai.
Hea te ririkitanga o te taira me te taira?
Tā, ko te taira, sexual desire ne, sexual attraction.
Oh,
he tā era, tohu tō nei style, he kupu mino.
True, so taira, he sexual Swag. Attraction. Pēnei me te mate kanehe, he lust tērā ne.
He momo.
Momo he pirangi tērā. I whai koe kia huarite o rerenga?
Kao. Kao, nā te mea kāre tonu ai te kitei te huarite. I te reo Pākehā?
Ai.
Kia.
Twisted lies, I'll rise.
Ah, I, I.
Are you beset with gloom, pumping in my living room?
Ah, yeah, ai, aka, e ki te ana, e nai nei.
Just in case.
No. Okay, so I au e pānui ana, I pānui I tētahi rerenga.
Ai, katahi ka whaka Māori.
Engari, pai tēnā, me whai whakaro te tangata e whakamaori ana I e rā ahuatanga, ne? Hai anō, should we move on to your one?
Right.
pai.
Tino pai. Ngā mihi e te tuahine, tino a tāhua. All right. Now, paku disclaimer I te whānau. Te tikanga mō tēnei pai, ne ko anipiki te... Tangata whakahihiko I o tātou whakaaro kietahi āhuaranga hou e tai ana. Ko anaha te tohunga me ngā ture katoa. Ene ko hau te papa e ako ai koutou I ngā mea me kaua e mahi. Tēnei.
Kei te whakapono hau kia koe.
No. Okay. Cut a few up.
Did you want to see me broken? Bowed head and lowered eyes. Shoulders falling down like teardrops, weakened by my soulful cries.
Woo! He hihi no kia kite I tōku ngoikoretanga. I tōku, pātai Māori e, taku ngoikoretanga. Ne? Takurangi koa piko, aku koro riru, aku karu koro riko. Me he roi mata aku pokohiwi, kā heke, heke nei, wheroku ana I takutangi auwe.
Rawe tungans.
Oh, yeah.
What are you even talking about?
Started good, but teihoa. Here we go.
Does my haughtiness offend you? Don't you take it awful hard. Because I laugh like I've got gold mines digging in my own backyard.
Yep, here we go. Nā taku whakapeha peha koe I āritarita ai. Kaua e kā rangirangi. Tēnei te puku kata anō nei kua kerea he koura ki tōku. See, yeah. Mm-hmm.
You may shoot me with your words. You may cut me with your eyes. You may kill me with your hatefulness. But still, like ear. I rise.
Mā o tāo kupu ahau e kuru, mā tō te tiro ahau e hōripiripi, mā tō mau āhara ahau e kōhuru, tāmirai ni, hoi, kārite au ki te hau, kāra, kākake.
Tungans, he pai rā wātou.
Yeah, I don't know, that second verse is...
I ahua rangirua.
I raru mārika hau, I noho hau mo te hāwhi haora roa ake pea ki te rapu huarahi e huarite ai ngā mea katoa, e rangi ka noho au ka whakaaro, e hoa e keri ana koe I tō anō rua, just whakamaori hia. Nō reira, pātai, kōrero?
Kia koe te tuahine?
Ai. Ara pea te rerenga tuatahi, he hia nō.
Ai.
Ne, he nui ngā tāngata e whakamahia nei tēnā rerenga he anō. Me taku mōhio ki tērā rerenga e me ana, because you
he whakautu.
Okay, so hea te mea pai ake. So kāore tai i tēnei? Kāore tai te tēnei?
Mana kei te whakautu koe i tētehi pātai. Hea koe i haere ai ki te pāti, he hihi anō. Why did you go to the party? Is it because you wanted to? Is it because you had it? Kei roto i te nō, ko te nō te mea, nā te mea.
He hihi anōku. Something like, koera te whakautu.
Because I wanted to.
Yeah.
He hihi tōku.
He hihi tōku, o kei te pīrangi rānei koe ki te kite tōku mō koretanga.
So, i hihi a koe.
Ka pai? Pai tērā. Did you want to see i pīrangi, i hihi a rānei koe ki te kite, i tōku mō koretanga? Pea?
I hihi a koe.
Engari, kia mōhio mai. Ei, he whakautu kē tērā. E tāia ne tātou tēnei rerenga, he hiehia nōku, he hiehia nōu, te whakamahi hei timatanga kororo, engari me whakauru te whakautu i te take rāne i te pito whakamutunga, he hiehia nōku ki te haere, hea tētehi taurehe.
He hiehia nōku ki te rare, ka haere au ki te toa.
I haere au ki te toa rāne.
Mārama.
Koia.
Ka pai, ko ako... Koutou, tātou, i tētahi mea hou, tētahi mea hei whakaūraini, ka pai. I hihi ai te whakamahi te rangi.
Taku rangi kua piko.
No, just because.
Just because. I like that line. Taku rangi kua piko, aku karu korikori.
Kororiko.
Kororiko, koriko.
See, as you can see, that's when I was trying to go down the rhyming route.
And he pai tēnā.
And then the very next line. Never mind.
Me raimata, aku poko hiwi.
Yeah, he's just like, too hard, move on.
So, Tungans, i oti a koe tērā rerenga? Tēnei te pukukata anō nei kua keria he koura ki tōku?
Ai, mutu.
Oh, kai hea te backyard?
Just like my house.
Mine.
At mine.
Yeah.
Ah.
That's a blight, eh? Tōku whare, tōku kāinga rāne.
Ai. Me haere tātou.
Me hoki ki tōku.
Ki tōu?
Ki tōku? Ki tōku rāne. Yep. Yeah. Okay, kua mārama.
Ai. I probably should have said backyard, eh?
Nā, engari he pai tēnā.
Yeah.
Engari he mōhi wana te mea matatau, eh? It's implied. Ai. Kāinga.
Ai. Ai.
Sorry. Sorry, matatau person got it.
Ani biki no mai ki te krapu.
You know now, so you're in.
Moving on.
Hey, your followers sound more flash than mine.
Whatever.
Here we go. Okay. Speaking of anaha, ane piki o koe kei te pānui i tōna.
How about? Whiti tuatahi. Does my sexiness upset you?
Ooh.
Does it come as a surprise that I dance like I've got diamonds at the meeting of my thighs?
Okay, ka raui whakapākeha a kupu, engari ka rongopea
a wairua.
Te wairua. Ka puku rānei tō rāe i taku ātanga. Ka ohorere rānei koe i taku rere hua. Ka hōhā rānei koe i te korenga o taku tinana āno he tua wahine o tēnei whenua kura.
Ai.
Mārama. Out of the huts of history's shame I rise, up from a past that's rooted in pain I rise. I'm a black ocean leaping and wide, welling and swelling I bear in the tide.
I te ngari ngari ā o namata, ka tū karate te au. I ngā kōrangaranga o whakapata, ka tū karate te au. E tū kaurera ana me he toka tū moana, i te timunga me te paringa o taipē hitanga.
Whare te tēnā. E ki te ana tūngans? Okay. Te whetsi whakamutunga.
Leaving behind nights of terror and fear, I rise. Into a daybreak that's wondrously clear, I rise. Bringing the gifts that my ancestors gave, I am the dream and the hope of the slave. I rise, I rise, I rise.
Nice.
Tēnā koe.
Kia tū atu au i te ātārangi o Uruwehi, ka tū karate te au. Kia whītikina kētia au e ngā hihi o te rā, ka tū karate te au. Nā te hautoa, Nā te māia i au i heke ai i a kui mā koro mā. I puta ai i ko au te kai whakaora o te taurekareka. Ka tū kara te te au, ka tū kara te te au, ka tū kara te te au. I should have found some more synonyms for that kara te te actually.
No, that's beautiful.
Bye.
Woo! Okay.
Tuahine?
Ko tahi anake pa te pātai i tēnei wā.
Ai, ai.
Ko te nā te māia i au i heke ai i a kui mā koromā.
Ai.
Tēnā āta wete wete i tēnā?
Pantena panuhia te Pākehā o tērā?
Bringing the gifts.
Bringing the gifts that my ancestors gave.
Okay. I think that's her, you know, wana pūmanawa.
Mm-hmm.
Yeah, hiroto i āia, tana āhua, ko te māia, yeah. Ko te hautoa, ko te harani. That's what I kind of got.
Hey, oh, hey, got it. Nā te hauko i au.
Nā te māia.
I roto i au.
Kei āia.
Yeah.
Tōnā no mai.
I heke ai i ona mātua tūpuna.
Ai. Gotcha.
I a kui mā koro mā. I puta ai ko au te kai whakaora o te taurika reka āhua. Literal tērā. Hey, I am the dream and the hope of the slave.
Ai, ai.
That's not literal. That's mean.
Nā, he pai, he pai. Ki tēnei mea ne, i raru koe. I te, at the meeting of my thighs.
Oh, yeah, yeah. That I dance like I've got diamonds at the meeting of my thighs. Kia haunei, you know, e tū
ai.
Pakari ana, e tū māia ana, e whakahihi ana, you know, very proud woman.
Ai.
And, you know, koe rā te pātai, ka pāma mai rānei koe i taku āhua.
Ai.
Hey, and what I did was... Yeah, ka hōhā rānei ko i te korenga o taku tinana, anō he tuawahine o tēnei whenua kura. Mm. So even though, you know, ka whakaarohia e tātou tēnei mea te pēhitanga, suppression, e rā momo, slavery, te whakataurika reka tanga o te tangata, she still dances and she still stands proud. And
He pai ki au tērā i te mea, ahakoa kāore koe i te kōrero, you know, te tūtakinga o na waiwai. Kei te ki koe whenua kura nā kura waka, koe rā te, ia ki e tahi o ngā kōrero, koe rā te wāhi, te tūtakinga o ngā kūha o papatua nuku ne. He pai tērā.
Oh, kia ora.
Nā,
thank
I think
you.
Tū,
thank you.
E hāngai ana te tērā hoki. Ki au nei, ne, kōku a. I'm like, kōku whakaro anake e nei. Ne, that I dance like I've got diamonds at the meeting of my thighs. Kei te mohi o tēnei wahine ki tōna no mana.
Ai.
Ne, koe rā te tikanga o tēnā kōrero.
Ai.
Ka whakaro hia te rā ao te suppression. Ne,
ai.
Ne, kāre whakaitia te wahine kia kitea e wai rā, e wai atu. Me noho me tū anō he momo ia o te ao Pākehā.
Ai.
Ne, ka whakaro hia o tātai wake wahine. O tātai wake tipuna wahine, ne?
Ka tū ki te marae.
Ai, ai.
Whakātū ana ki te ao.
Koia, ko rātou ngā rangatira, ko rātou ka tohu kāha te iwi.
Ai, ai,
ne?
Ai.
Engari, no enei rānei, no te tāinga mai o te Pākehā.
Ai.
I mea te kāoma, ko te wahine ke, ka noho ki muri.
E pēnei whina kupa i ōna wā. Fire McClutchy, ano hoki I pērā ne, a tū ki te maria,
nei
koe,
nei, iahu mai koe konei, ne, I whakātu atu ona diamonds.
Ai, koea. Nai, I au e noho nei, whakāro ana mō tērā tokorua, tino orite kia mai Angela.
Mai, ai, yeah. Ai.
Wahine kaha whakairo kupu era.
Ai.
A tāhua.
Awe.
Woo! Ko Manu, te waka rota rota ki uta, hoi anō ko tīmata te tere o te waka o Urban Dictionary, e hoa mā. Tēnei kupu, he kupu tauhou ki au, anipiki, tai koe te pānui mai ki a tātou, ko te kupu, ko Love Puff.
Love Puff. A silent fart released whilst in bed with your partner that you were hoping wouldn't smell, but does. By calling it a love puff, you hope to maintain some level of cuteness and overcome the curse of the bad smell that threatens to ruin an otherwise romantic moment. Oh, whoopsies, I did a little love puff.
Wow.
Kare kau te tāne Love Puff ni.
Kau, he tuku noiho ni.
Yeah, loud and proud, I think.
He ahua, he mea whakamanamana tēnā, mea ki te tāne. He rangi te wahine, he tino taumata tēnā.
Kare kau tāwe whakamā. Kare kau tāwe whakamā.
E rangi mena kā pērā te wahine ko mohi koe hu he aroha ke konei.
Koia, koia.
Kua tai tāua ki tētahi taumata.
Ai, ka pai ua.
Kua hipa i te ono marama.
Oh, e noho whakamāna tō hoa i aku e tei.
No, kei te kōrero au ahau i te reo, e mōhio ana. Ki he reo aroha tēnei, te Love Puff. Nō reira, Love Puff. Love Puff. Nō reira, tēnei, ko te whakamāramatanga, ka tukua tēnei Love Puff, ne, te patero. E rungi, kāore i te hihia kia haunga, kia whakaro kino rai ni, tano hoa, ne? Kia rongo, te hoa i te kino. Ne? Yeah. Kei te just whakamāno iho, ne? Kei tūpono rongo te hoa i te mana o te patero, kei te hihia noiho kia, hea te, kia tātai te whakamāramatanga o tērā.
You hope to maintain some level of cuteness and become the curse of the bad smell that threatens to ruin an otherwise romantic moment.
Kei whakaro kino tō hoa ne.
Yeah, kei,
ka whakamākoe. I te mea e ka kitea tō tangata tanga.
O piro piro rānei. Ka taku kupu ko te pātero hā.
Ai.
Ne, te pātero o tira te roha.
Ai. Kei te pērā anō hoki a hau, e rangi i te whakaro a hau mo te puhapuha.
Pēnei te tōra.
Ai. Koe te mahi a te pātero ne, he pērā ka kite koe ngā.
He nui tēnā.
Ai, e rangi.
Engari he mea iti tēnei, ka pātero.
Ai, hoi no, e puha tonu ara. I te kōtore. Nā, e whakaro nei mo te hā anō hoki. Nō reira, e whakaro nei ko te pūhā.
Engari, he kai tēnā.
O hoi no. Urban Dictionary.
Pūhāhā?
Pūhāhā. Nā. Tohu tōhā. Tohu tōhā. Puha puha. Puha puha. Koira taku. Puha puha.
He māriri.
He māriri.
Ko te kupu māriri.
Ko te aroha.
Yeah, ko te aroha.
He māriri. E maharana i tītahi kōrero nā Scotty, ne? I roto i tana waka, tana whānau, ka are tāe rātai te kōrero Pākehā, ne? Ka patero tētahi tamaiti o tētahi o te waka. Ka ki tētahi o ana tamariki. First one to smell it, drop the pellet. Ka ki e, hei, ka ue kōrero Pākehā. And that typical Scotty tēnei, ka ki e, nā, pia tā tātai whakamauri i tērā. Anā ko tāna kōrero, ko te whakamauritanga i puta i tērā wānanga. Ko ia i ki nāna i hi.
E, pai tērā.
Ai. So, hi mariri. Marire?
Mariri.
Hi mariri.
I was just looking for the rhyme, a little bit of a rhyme. Hi mariri.
What about hi hāna?
Ah, hi. Puhahi.
Sold. Puhahi.
Ka pai.
He aha tāu.
Puhahi.
E, nā, puhahi.
He aha tāu.
Puhahi.
Oh, okay.
I think that's the most cleverest one we've ever come up with.
Hi mariri?
Hi mariri.
Hi mariri. A tāu a tērā.
Hi.
Well, you know.
I'm still stuck on puhahi.
Ko mātua i korai. Hoi nā no mātou whakamaori mō tēnei wā e hika mā. Kawarae ware ware, mēnā raini kaore anō koe kia mātaki, kia whakarongo ki ngā mea ko otike i a mātou. Tēnā, e hoki, whakarongo, mākahia, homai te tekau, iwa, waru, whatever. Hoi anō, mēnā raini kei te, me te mōhio anō hoki, he nui anō, ngā hōtaka e haere tonu ana, hei whakamaori mā tātou. Nō reira, kei aku nui, kei aku rahi, tēnā koutou, tēnā tātou.
Kia ora.
Kia ora.
You've been listening to Whakamaori, hosted by Shay Milne, Dr. Ana Hahini and Anipiki Tuari. Maya Angelou's poem and Still I Rise was published by Random House in 1978 and her live performance of it is something else. Find it and watch it if you can. Whakamaori is also available to watch on YouTube or the RNZ website rnz.co.nz. And the podcast is on Apple Podcasts, Spotify, iHeartRadio or wherever you find your podcasts.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.